Tyson.
Yeah, you know.
Emanation.
Unataka mapenzi, unataka magari au maskini wangu. Unapenda wendefu, iwe fupi enene au saizi yako. Unipendi mie, na pie. Menifanya koko minu ya chizi kichizi. Mie koko nimedata. Mapenzi unaonipanda na kuli ya kisasa. Sijawahi kuyapata. Ukisa mtu kwa nyoka bigiri inalipata. Na mapenzi ya mwashasha. Mapenzi ya pesa kwa kumi utuapata. Na pika kata 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 kata. Unataka mapenzi, unataka magari ya umaskini wangu. Unapenda wendefu, iwe fupi wenene usaisi yako. Unipendi mie, nambie. Ana upa unambie, nambie. Ana ukinipenda mie, nasikiala. Ana ukinitenda mie, taisikala. Shabata, oh Maria Monaco, oh Masera Facebook unifollow, baby you unifollow, now sa unifollow, mama na tambo shabata. Asinti edo andani ya moyo nisije kaumia, oh Maria nisije, amama nikapata fununu kwa masisera we dada unamwagala. Oh Maria we dada, amama tapata wasimu takuwa chisi makopo takota. Oh Maria makopo, kama vipi Facebook unifollow, BBM unifollow, NASA unifollow, mama na tambo shokota. Oh Maria masera, ama mama Facebook unifollow, NASA unifollow, Instagram unifollow, mama na tambo shapata. Oh Maria masera, oja madini one chula wakitoka ndani ya maje, wakitoka tena paka kule ndani ya maramani mpozi. Yone chula wakizama ndani ya maje, wakizama tena paka ndani ndani ya ma. Oh Maria yone chula wakitoka ndani ya maje, wakitoka tena paka nje ndani ya ma. Kama vipi cheza chula, ay, weka masnula. Na ukicheza chula wana penda gama za bimbo wa usoro. Cheza chula, weka masnula. Na ukicheza chula wana penda gama zela madimposi. Yone chula, ay, weka masnula. Na ukicheza chula wana penda gama zela mando. Tena miuno miuno kanchigirigi miuno baba. Twende miuno miuno kanchigirigi miuno tena. A mama miuno miuno kanchigirigi miuno baba. A mama miuno miuno kanchigirigi miuno tena. Twende pale Facebook unifollow. When he follow, mama nikapata funu. When he follow, sera wedada. When he follow, mama Instagram unifollow. Maria wedada. When he follow, mama sendet. When he follow, moyo nisije. When he follow, mama BBM unifollow. Maria nisije. When he follow, mama nikapata funu. When he follow, sera wedada. When he follow, mama Instagram unifollow. Wedada. When he follow, mama ukinipenda. When he follow, penda baraka. When he follow, oh Maria baraka.
Tyson.